Uganda eteredo mchifo cha kutano mawanga obamu usiona atene belange kute chifo cha kusatu mu Afrika mawanga gaina abantu akwatibwe kirwadde cha narubiri muite sickle cells nedirwe gwangeri ya Nigeria ati Democratic Republic of Congo nebelanga na iyo abera ezeko mu mawanga gasinga okubamu abantu akwatibwe kirwadde kino okusinzira kwa kulira byobujanja bi ministry byobulamu Dr. Charles Olara agamba nti kino nacho kiba vide ko kumalawo obo obutamalawo muwendo gw'abakyala abafiira musanya nga yensongola kyo bwe nite katika eyo kutandika kemeranga abaana bakazali bwe kyode kyanalo bibi okwetole gwanga lyonna onono wakati mukutongoze enkola eno ategezeza nti abaana bawo abali wakati wakakaga na akenda bebafanga tebanaweza myaka 5 nga bafudde kyole kino kyanalo bibi nabo kityo agamba ke kasera kano bavudde yo nga ministry ebyobulamu kole ekisoboka okukendeza ekirwadde kino wakati nga bakebera abaana bakulenga bamanyi we bayimiridde oboolyawo kinaayongera kukendeeza ate kukusaasaana kw'ekirwadde kino kujjukiza nti nalubiri nalubiri si ndwadde esiigibwa wabula ndwadde gye tuzaalibwa nayo olwo nno singa abaagala n'ababiri bonna babeera bayina akatofaali kano kyangu nnyo okubeera ng'ate muzaala omwana ayina ekirwadde kino
Agebweru wanukusenda katonyeze nya